liquor.
Kill it.
The BZ.
Bell.
What? Ile miondoko oko ntinko. Mwenza kojogo oko riko. Ye wana mwita fashionista. Fashionista. Yake mavazi na pose za picha. Fashionista.
Yo, tukiwa mta, ya akipita majita hoi. Nikudu wabode linaita kibinda ngoi. Wana wana mwaka sifela ye haloi. Zoko mekata bandika ni oji haboi.
Ani Jackie Chan, my number one. Mina mpenda kawa zungu na marasta man. Sige shewa plan, namna gun. Naongeza mbino ni nipate ni muweke
nani. Mbonya wanafutwa, na mwita queen of bad. Peneza peneza unafofana mikogo ya jukwa. Na yona viut kwenye black. Mikogo yote kisupa star. She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah.
Sometimes waving, mara kiduku na breach. Like kwenye mwezin, ananiwa na vazi la bitch. Ready for swimming, kumbuka kakitovu wa fish. She's always killing it.
Yeah, wana mwita fashionista. Fashionista. Yake mavazi na pose za picha. Fashionista. Wengi washa sifi na kifu kurudia. Sia zangu wa zibib, zina mpigia. Mwe na unyunizia na vyo nukia ni wani. Nitangangani ya sikifikiri ya kisani. Kami Jackie Chan, my number one. Mina mpenda kawa zungu na marasta man. Sijeshi wa plan, na mnagani. Naongeza mbinu ili nipate ni muweke
ngani. Mwenye wanafuga, na mwita queen of bad. Peneza peneza unafofana mikogo ya jukwa. Na yona viut kwenye black. Mikogo yote kisupa star. She the fashionist.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah.
Kill it.
Kill it. Kill it.
Oh yeah, oh yeah.
Get a record.
Take over the game.